kama ningeona basi ningetoka nduki. Kuna wastarabu na wamamluki, penzi nijifiche wapi mbona kote nuksi. Nauma, 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 nauma ukipenda usipopendwa jama. Nauma ukipenda ukakatishwa tama. Mola angesema yupo nae mwingine, Mola angesema yupo nae mwingine, ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Mola angesema yupo nae mwingine, Mola angesema yupo nae furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Furaha pengine, ningeusaka upendo pengine. Mola angesema yupo nae mwingine, Mola angesema yupo nae mwingine, ningeisaka furaha pengine, ningeusaka upendo pengine.